mwana mwebe baloga waliwo musajja itibwa Yesu omusembezo bato kyalogebwa omusembeza malogo gafuluka olumusaayi bwendagano zikutuka olokoka ddi owone ebyali byasi babikutuke nange nali nalogebwa naye olw'omusaayi gwe nawona teri kyakulwanyisa kye banaweesa gyoli kinalaba mukisa ono gw'omusembeza byonna oba obimaze ku musalaba yakimala Yesu
sirogeta genamaze okulokoka nze siremeseka nonondo sirogeta nasaze Yesu kati yalwana entalo
nalokose
kati sirogeka
genamaze okulokoka nze siremeseka nonondo sirogekai nasanze Yesu kati yalwana entalo
abantu basaba mwana musenge mukamai mpa bujulizi oyo yalwana entalo abusabusa Yesu olabye ssebo kube bizibu byo byakukutanyawo zijukira luli nga sinalaba kubo nga nalogebwa samunalaba ennaku nawe bizibu byo kati bikwase mukama alina eddagala lyalya nakuwonya ssebo nduli kyalumunga emotoka kwavuga tebakutisatisanga babazivuga enywera yerima kusabye enywera ssebo nduli kyaluma obujulizo jakumuwa kimaye sirogeta genamaze okulokoka nze siremeseka nonono sirogeta nasanze Yesu kati yalwana entalo
nalokose
kati sirogeka
namaze okulokoka nze siremeseka nonono sirogeka nasanze Yesu kati yalwana entalo
Mbona bajula netima kusenga Yesu atayagala nsimbi ya kujanja bichikaka soja kuona
yatula katina wegamba poti uwe nulu sitani takusobola ela chikaka sabo wa Yesu mutima elia sitani uo vivate lichakola oja kubato chatia misambwa
uliyo
oyo chabu yo chafa ya ya
uliyo
oja kubato chatia mayembe
uliyo
oyo chabu yo chafa ya
ya uliyo
nubade vitega vichavyo
Enwate mabanja bichebyo
muliro
tebi kwetu za sebo
muliro
kastofu nono Yesu
muliro
tebi kwetu za nyamu
tebi kwetu za
nalo kose ni kwano kati sirogeka kena mazo kuloko kanza siremeseka nonono nono sirogeka nasanze Yesu kati yalwana entalo
nalo kose
kati sirogeka
kena mazo kuloko kanza siremeseka nonono sirogeka nasanze Yesu kati yalwana entalo.